Ate ministeri ekola ku byobulamu entegeeza nga bwabadde okweyongera kw'ekirwadde ekyakafuba nga kuli bannayuganda 10,197 balina ekirwadde ekyakafuba. Omuwabuzi wa ministeri y'ebyobulamu ku nsonga z'ekirwadde ekyakafuba n'ebigenge Dr. Raymond Byaruhanga agamba nti mu basajja omutawaana gusinze kuva ku bugayaavu bwe kituuka ku ky'okugenda mu malwaliro funa obujjanjabi n'okwekebeza. Ebifo abantu bakolera bya kiziire kisusse n'ebirala bingi. Ebyo nno kuna kimu ku 10 ku baana wa nsomi ya 15 balina akafuba ng'ate bano bakajja mu bitundu byebawangaalira mu mulina awaka olw'okubanga basinga ku bo baagemu ekirwadde kino.
Buli mukyalo omu wabeerawo abasajja basatu abalina akafuba ate abaana baffe twabagema nga bakyali bato naye lwaki bafuna abalwadde kitegeeza baba babujje ku bantu abakulu kwe kugenda mu maka gaabwe kye tuyita contact tracing tova tulina programu yaffe okunoonyera ddala abasajja tugezeeko tukendeeze ku buno obulwadde obwakafuba tugenze okulaba bw'oteeka omuntu ku ddagala ly'akafuba n'amala emyezi gye mukaaga bulungi ajja kuba awonye TB.
Byaruhanga gasseeko nti mu bitundu ate kalamonji ekyeriisa nkulukululwa ku buzibu bw'ekirwadde ekyakafuba olw'enkula ey'ennyuma mu basula ez'amanyata.
Karamoja twalabye abantu bangi bwe balina ati lwaki kubanga engeri gye basulamu manyataazi temuli madirisa tebalina engeri gye bagulawo amadirisa kyekireeta ki ekizibu kibanga bwe baba basula wamu omu bw'aba alina akafuba ajja kukolola akawoomulala naye mu myezi mu myaka gino ne mu myaka egijja twagenze kulaba kati nga akafuba kakeerera kubanga twagendayo ne tuprovidinga services ku bantu abo.